the Astifines, Jombita Illest, Banks DX. Let's make noise up in this. Sina ako wako na mipango ile ile. Mouse vile, mbishi, mishi. Ndo imefanya tusio nane. Toka kipindi kile, toka kipindi kile. Sina lengo la kukutosa so. Mouse vile na sikia dingi yako. Kisha kuchagulia wako kukosa. La siwezi kubali kukosa. You still my sweetheart. Kibidi nita kutarosha. La sita sita kutosa. Pini tapo nchagua. Mepigika bado na hasu. Wamo nyo najua. Ila, ila, bado naomba dua. Nina mapenze kukuenzi. Sio kama utamu wa mua. For sure, for sure. Usisikisa priza wana. Wafiku wakacha. Suwa siku mwaka talebo the superstar. You take me the way I am. I take the way you are. Saiba, pussy with it. What I want.
I'm right here. Siendi kokote. My head is where I wanna be. Hawa tukundishi kuhuna. Hata kama wakiboga. My head is where I wanna be.
Fresh so clean, life it end up poor. Sina machangu doa. Jot we have fun, na mapata ndani ya ndoa. Vichecho wanaboa, jombi nitakuwa. You look so cute, chochote nitatoa. Kama machalo tuseni, nelekeo taonekana. Oh Princess Diana, na roho ya kitwana. Kienda out na sali nsichomwe beto. Na kupenda kwa sababu ulinitoa ghetto. Yeah,
yeah.
Na mistari nye utamu asali kwa wanya chuki iwe timbikali na kwa wanga wana unikashe usiku iwe kwa usumukali naona fahari kuroli na uwe kila mahali sio ni hatari wakisema watch your mouth, watch your mouth sijali wakisema you mess with a black nigga I'm hustling, you hustling na sio gold digger mifara ya kakazako wataki kukuona na mnako why? But when I'm telling you how I'm going to talk to I'm not normal. You see me a usual, all of them are a part of me a usual. Ushaku laki hapo, na uzuri wako. Usufanyia komasho, ushenguka na uzasura. Wanafanya maonyesho, isi mianyesho na kubarisha. I'm so serious, I ain't a vichekesho. Believe me, sina mbango na vitacho. Damn, my time is up.
I'm right here, siendi kokote. My head is where I'm gonna be. Hawa tukundishi woga, hata kama wakiboga. My head is where I'ma be. Baby juo I'm right here, siendi kokote. My head is where I'ma be. Hawa tukundishi woga, hata kama wakiboga. My head is where I'ma be forever.